Maneja Owataso mugebye ebyobulamu n'ekitongole kya The Aid Support Organization wano kuisagalya ebweri omwedenda Godfrey Mafua bideyongera abwikwire ekyama nga ali omwe obwetaavu obw okusomesa abantu ku byebyakawuka akasiri mu Uganda kuba omugendo ogwabaligemwangamu akawuka akasirimu obuli mbavubuka myaka awei 18 n'okweyongerayo bubonekera nti guli bwakweyongera mu Luwayo n'agasakira Nabbasa Farida na Mulondo omwami Mafua byakoba ati abavubuka kibali kulowooza nga kunkola dda kutangira mukawuka kasaabaana okusaabaanira mu bantu yakwati era ne Uganda abantu akakaere kalamba na kitundu n'abali ku makerenda agagezaako akawuka akasiriimu bino nina okubaawo ng'abannayuganda olunaku babeere beeyunze kuba naibwe okwidukira ekimba ekyasiriimu bwe kikosiisaamu abantu anti bino bibaawo buli ku lubereberye Desemba.
Abavubuka babaire emitwalo 18 so bw'ogaita emitwalo abiri n'omulala abaana abawala abato n'abavubuka emitwalo 18 wonawona oyafunawo emitwalo 37 abantu abakulu ab'emyaka 18 okugya waiguru bali 15 so kitegeeza nti mu baana abato ab'obuwala n'ab'obulenzi akawuka mwaka ogwo n'abasinze ino okufuna akawuka ka siriimu.
Disitulikiti ewakiso baligirambika ng'okubanga n'erinamba ndala mu kweriisa enkulimbi eby'akawuka ka siriimu Kampala yairaku meye buyiko yaba namba 3 ngaba n'abantu akawuka ka siriimu kali kusaabaanira ku kikakika kya iguru ali kusababa ebitongole ebyanakyewa n'abantu obuntu mu kaweefuba gwe balimu ow'okulwanyisa ekimba ekya siriimu babeeyungeku.
Wakiso district erina abantu 180,300 nga abaasiigibwa bali 13,905 abaafuna oba baasiigibwa bwe tuva ku Wakiso Kampala yairaku ne 73,600 abaafuna akawuka mu Kampala mwaka gwa 2024 bali 1840 kwaira kubuyukwe etuli wano kumpi edinda wano watu lukaga abasigi wakauka uyo ni NCDV daira kumpela anu wano midinda edu luku ogelela abantu abafuna akauka abasigi wakauka kusinzira ku facts dai midinda wano baba bantu chikumi bantu mulana n'obutundu na abafuna wana abasigi wakauka kasirimu.